langa ngitshonile subela ubusuku bufikile sundikhaphe Yehova kwintunguzi ezimnyama angaloku kanya kwelayise wengedamo hlanganam obilanga ngitshonile subelam ubusuku bufikile sundikhaphe Yehova kwintunguzi ezimnyama langa lokukhanya kwelayise wengedamo
Yehova wemikhosi qhamada ndize ngenyawo khawundive bawo xa ndikuthandaza ndiyabulela bawo nditsho ndisikhulula nembadada kwamhle ndiwuphilayo hlala ndinqula ngoku isabatha kwindlela uyandithundeza entlangu uyandihlangula ethongweni uyandiyaleza amevu uyandibangula ngengubu uyandombesa inyembezi uyazosula kwinzima uyandomeleza amaqhinu wakhulula nkulu yenkulu elalise inkungu kwintaba nzulu enyulu ezalise izulu nomhlaba zusikelele thina mathole omthonyama yise konyana sitshize ngegazi lemvana
hlandana obilanga ngitshonile subela ubusuku bufikile sundikhaphe Yehova kwintunguzi ezimnyama nangaloku kanya kwelayise wengedamo
Ngifundise sayoni klepiti nsaututa Kosi ndiyayazi ndingumoni ndiyaqubuta Feli nqangi matita ngonyama yakwayuta Kasibonakalise ivu mthandazo wenkangunqa Itshomi zilukuhlandi ngaboni nibubutha Kudimoni ndabuncukayo enumtyoni ndiqubusha Sibulawa sihleli sezikultures zasemabheni Phusha levangeli emhlabeni ndingulo mprofeti Ndingumsirayeli okhuselweyo ngu-Emmanuel Kwisilingo nenzingo umgqwaliso nentini Inzopolo nezilili zimokolo nomcimbi Sisoko nomlilo bebunyoko noyihlo
Hlandana obilanga ngitshonile Subela ubusuku bufikile Sundikhaphe Yehova kwintunguzi ezimnyama Nangaloku kanya kwelayise wengedamo
Trapped in his manga zomhlaba kumnyama life enxaka kubanda one died to so manda kwasaba vele ukhanya waqala lonyana wabala wasithanda namda zimana zaqhatha nenjaba zatyaba Now I see the light cause no one can you set indlela kasenwelo meza benhleba mnanibalisela wena When I speak at night kanthetha nawe ngomthandazo ngawe sombawo njalo ndiqula kuwe ngomthandazo Sikelela nkosi kule ndlela kumsimelelo Sikelela nkosi nguwe blessa ngensikelelo Sikelela nkosi cela sebe sihleba wena wedo zosimela ngenceba sebe sigweba ngencinezelo Egameni loyise lonyana nomoyo yingcwele Msindiso nofefe mthetheli woxolo bawoshwele Sikhala kuwe sive siphume izono sihlanjiwe Sigaqa sinqule sikhwaza igama lakho siphuthume Yiba likhandlela sikhokhele jangu umkhombandlela Khona nizakulandela nikholose xa nami ngizithandazela Nkosi Thixo somandla mdali wezulu nomhlaba uboli Wena usisonga sam xa ndilala ndingatyanga ndiboni Ubaliliso star ithemba lokwenyana umphoxi Makaqetyiwa ndiginye le pilisi ndikhonze ixoxi Tyweza loo maphiko ufihle usapho lwakho Hlala nam ndihlale nawe uzube nam eparadese
loyi Hlala nami Hlala nami